yo, what's up? Fell up, he's on the boy. Just my on the beat. GTK Records.
Watch your watch your.
Tutaipata bado ni na imani Mungu baba atatupa dhamani Wanaotaka tupikane samahani Leader, we need peace tafadhali Kautaka mani pikana mwenyewe Sisi pia ni watutu wa wenyewe Wajaka, tuache mambo ya mawe Wakale na masai tuache mishale Wakikuyu, tuache mambo ya panga Wakenya tuache mambo ya vita Tukitupa, mandelewe tatupita
Watu watu Mama kwa wazee tutangaze mani wa Kenya Vijana wenzangu tudumishe mani uwezo Umoja na upendo toka kwa jalali emola Tunachotaka baba ni amani Kenya
Bali mambo yuchuchezi Kuna wanasiasa wako na upuzi Wanatumia vijana kiushenzi Wapigwe radi wasikie mbrrr Time is now ya kusema never One Kenya, one love ni forever Wakileta vita bona towalenga Kuzukuma mani tuko together Ufisadi nono, hapana Ubinafsi nono, hapana Ukabila nono, hapana Maendeleo yeso tutapata
Watoto,
watoto
Mama kwa wazee tutangaze mani wa Kenya Vijana wenzangu tudumishe mani
Tupe uchaguzi bora Viongozi bora na maisha bora Chuki na wivi sije ikatuzorora Shetani akikuja kutupora Bate kama mola ni mulinzi bora Huu mwaka isikuwe ya rebel Isikuwe kama 2007 Kama UGBC Gen 7 Mara this, mara that, nani president Ufisadi nono, apana Ubinafsi nono, apana Ukabila nono, apana
Watoto
on board
Kenya.
Just my on the beat Sauti ya wa Kenya